Christopher Okero Nyuma gambi buwa kusanja gaba na bana kusamiru ya gaba Ali Childhood Development Center yeganye misango jete mweje mugudu wako nutuola kuti nkulu holu indi la kutisawe cha gaba community church. Okuli wa msango kunukutante kusawa nganya ezaka la samayanzi ilangu umulamuzi wa kuti nkulu Alice Komuhanji Kauka yali mitambo jo msango guno. Okero awele duwa banamateka ba government babiri ba mwole rezenga kubukuliko sara awelo takone Richard Kumbuga Songa Toludo Wabi Lukuliduwa mu Jonathan Mwaganya Sakone Ankiza Kataluga nyuma lwa Okero ono kwegana emisangeji musome Toludo Wabi Lutandikideo kwa njuli la kote eno bujulize Abuka kasanti dalone ya kole temuli niranga lutandise na kwa njula lipota Eza kole duwa Dr. Abdul Katongole Gono msao mudua lile kuruwe Mula gongo nilaye msao yekebe jemili jiabana Abasa njagibwa era nga mwalipota yona akakasiza nti buli omu ku baana bano yafa olw'ebisago ebyamaanyi bye yafuna oluvannyuma atera okusalibwa obulago okuli omusango guno kukyagendera ddala mu maaso w'owulirira bino era nga tujja kubatongera okutuusaako byonna ebinaaba bivudde mu kkooti eno.